gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo Marwo Hindiye Isaaq iyo wasiirka wasaaradda haweenka Koonfur Galbeed Marwo Nasru Awees ayaa deeq gaarsiiyay xabsiga cusub ee magaalada Baydhabo. Taliyaha ciidanka asluubta Koonfur Galbeed iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka asluubta ayaa la wareegay deeqdan oo isugu jirtay joodariyaal, sijaayado, sinsiyeeriyaal iyo sidoo kale agabyo kale. Gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo Marwo Hindiye Isaaq ayaa ka warbixisay deeqdan.
Sugun dadka ka jira abag joodariyaal dirima sisinyeer go'yaal waajib unu nasaarugu maadaama unu bulshadan adeegana dadki bulshadan adeego ka haween ahaan uneena geeka booqshaasa suubini kaal shirgar madu unu kooyni wali ka aragnay dhammaan iyo dhan horta wada jirinyihiin dadaaf iyo wala ka dhidhi maadaama mayl eraayos unuun hadda ninka ka dambooyna xakanaga dadoogna mar walba una saacido doogno maadaama dadka inta kiran kulli dhammaantay oo bulshadaanu bulshadan un shaqeyno ku midayn taliyaalka kuwiinyo dhiig birag iyo taliyaasha ku xigeenada siyoon eed ag mahadsinyin sada fayliyo hooliyo un wadadan maxaabiista an la dhaqmaayaan eed anka mahadsinyin yoon mar walba tan kale dadkun eed Baydhabo ku nool ganacsatada iyo dowladda qeyba shisheeda duban wali la faday dadku hoo bihirinye shacabku hirinye qofku un wala keenna mise walan ana shacabku shacabkana mar walba anti laa ku qeyb qaado markasta laa fiiri qeyb nolola ka mid ah dadkun ilaa meel eraay isu dada wali jaree dad un kooyo dad fiiri oo qaraabadii wala sheenas un kooyo dadna la un kooyo bamale culayskas dhan wali saaran ha taliiga oo kaal shiray ee ku xigeenadisa saaran maadaama la inta ka hirin oo neef erin MA ilaa hunguri fade walwal bifade dada jara dad shoo hiraab kasta mar walba booqdaan laakiin dad oo wali jara lahan booqdaan dadkaasay inta la saacido mar walba la kuwar qabo la fade dadka meel ka jiraan iyo maadaama meel eraay isu masuuliyad iyo yoon iyo haayaan hoob la kuwar qabnay dadka si inta la hangeli eegna dhibshe eed ag lato ka haween ahaan hoob u neen horta mar walba inteegna bulshadaana inteegna inta uu shaqeyna
tariyaha xabsiga cusub ee degmada Baydhabo Maxamed Quslaaye oo ka mahad celiyay deeqdan ayaa ka warbixiyay baahiyaha kale ee ka jira xabsiga.
Meel unu rognona meel maxaabiis horti la kihiraay mahayna maxaabiista hata la sheenay birdaa lagu sheenay abaalsho ilaahay gudu korma unuma gudu korno alaabtaa tanin sheenan wale kumad ah joodariyaal baalkan derema iyo sinsinyeer iyo qadiifayaal oo tumanko habe ah eed eed aan maxasinin labadnio laakiin sidii hata iyo nin sheegan waqta dhaafsan male markasta boogasho ka kooyaan xabsa qof wali jare xabsa ka jara oo usoo elf hamal an qoro korno boqol iyo tuma farta ka dhammaaya ka jara tan kale eed iyada seenka mahadeen ganacsatadana wale ku odsadaane in kadayadan gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada
deeqdan ayaa wax badan u tari doonto maxaabiista maadaama xilligan xanuunka duumada uu saameeyey qaar ka mid ah maxaabiista.